Ngaramutse neza dususuruke. Misago Jean Baptiste yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati mwaramutse neza VOA. Yego twaramutse neza Misago we, nawe se nuko. Urakomeza uti ndi mu Kirundo, commune Busoni, umutumba wa Rwibikara mu Burundi. Ndashaka gususurukana nabigisha bose bo kwishure shingiro rya Vyanzo n'abakunzi bose ba Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatura indirimbo Imbaraga z'amasengesho ya Choral abacunguwe. Imana ibaho umugisha. Misago we turagushimiye cyane, nawe kandi Imana iguhe umugisha. Ya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurukane nabukunda.
Nitwa Kageshyamba Leonard Kevin, ni Kigali Kagugu. ndasuhuza madamu wanje, ndasuhuza na Reya Marene uri muri Amerika, ndasuhuza n'abanyamakuru ba Voice of America barimo Ejeni Mukankusi kambiri nawe ndagusuhuje Norman nawe namwe nagira ngo mwambere indirimbo ya Melody ibyo ivuga ibyo yakoze.
Yego turagushimiye cyane kanyeshyamba we.
Sawa mwama bahe imigisha myinshi
twese.
Yego.
dususuruke ni hano ku ijwi ry'America Facebook VOA radio yacu hasingizwe umukiza Ferdinand yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabashimiye ko ubutumwa bwanje mwabubonye indirimbo nasabye ni ya Joshua Bagaza yitwa abiringiye ntabwo ari ya kabaganza dususuruke murakoze hasingizwe umukiza nkwiseguyeho nibyo koko indirimbo naguhaye kwa gatandatu ushize ntabwo ari yingiyi abiringiye ya Joshua Bagaza noneho rero reka nikosore ngiyi rwose abiringiye ya Joshua Bagaza namwe kandi nshuti zacu uwakumva nibeshye ku ndirimbo yasabye nabimenyeshe rwose nzabikosora ndabashimiye Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke address radio yacu @gmail.com Uwayezu Theobal yanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati ntuye ikigari ku Kicukiro mu Rwanda ndifuza gususurukana n'umuryango wanje n'abarumuna banje Celestin Romeo na Benjamin n'abashiki banje Florida Esperance Eugenie Jacqueline na Clementine ndifuriza ababyeyi banje Evariste na Melanie ibihe byiza aho bari hose mbatuye indirimbo ibihe ya Israel Mbonyi
Sinazamu ijwi byanjye hejuru umenyesha ibyibihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira ya jambo kifatiro zizi wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuza ari bakiura zita ariko kugurukundo nkigukunda wandikira ubakabiri kugira ibyo bwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibi kwa kugicaniro kuko nigiye cyacu bisohoye
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo hano ku Ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu twerereze nimero yawe tuzaguhamagara tukugereza ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe
nitwa Nsengayire Emmanuel abenshi banzi ku izina rya Emmy ndi igikondo I Kigali mu Rwanda ndabanza gusuhuza inshuti yanjye cyane yitwa Thomas Kamirindi mpamagaye Ndasuhuza papa na mama batuye mu karere ka Karongi n'umwana nkunda cyane witwa Tishima Alice ndasuhuza n'umuhungu duhagararanye ukorera muri topo nitwa ndagije imana ukorera kugasarabikanombe ndasuza n'umwana umuntu yitwa Ishakye Emmanuel na murumuna yitwa Natori Imana n'umuryango wabo ndasuza na Biodoni ukorera ku Kimihurura Adrien na Mvukehe Emmanuel na Diane bakorana n'uwitwa Samuel ndasuza n'uwitwa Jado ukorera mu karere ka Rulindo Jandodie ndasuza na Severine n'uwitwa Moza Pascaline ndasuza na Mahoro Bireme Siraje wo mu Byangabo ndasuza na mukuru wanjye witwa Danieli na mukuru wanjye witwa Safari aho bari hose numva ko bateze amatwi ijwi rya Amerika ndabasuza ndasuza n'uwitwa Kanaho muri mu nkambi ya Kiziba n'uwitwa Shaka na Bisika ndasuza n'uwitwa Nguga ukorera muri no mujyi wa Kigali nawe ahari ndamusuhuje ndasuza n'uwitwa Kagango ndasuza n'uwitwa Jeannette ukorera muri Free Zone n'uwitwa Davide ndasuza na Severine muri Gikondo nawe ndamusuhuje cyane ndasuza n'abantu bari mu karere ka Rovo harimo uwitwa Violeta n'uwitwa Nkoko n'uwitwa Ndogo n'uwitwa Xavier n'uwitwa Juste ndasuza n'abapolisi bose bo mu Rwanda by'umwihariko bakorera ku aho bita ku Irebero mu bamera indirimbo ya Harmonize bafatanyije na Diamond yitwa Kayinama.
Emi urakoze cyane.
Sawa komere Imana iguhe umugisha urakarama.
Twese murakarama namwe n'uwo musore muhagararanye.
Conde boy, they call me Burner. Platinums. Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Day to day, you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. Now see if you walk on my bed, now my day. One apaga, one paka, one anita. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje, ainama, mama, ainoka, baby shot them, ainama. Baby girl, your body killer. Mwendo kama caterpillar. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamuto bakongo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla. She the best in my mind. Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi Kinondoni, ambalulu kujadela, mwanangu gigi simuoni, aje, ainama, mama, ainoka, baby shot them, ainama, hey, 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 konyesha ulivofunzwa, ainama, go down baby, ainoka, give it to them baby, ainama, hey, hey, okay. Ruksa kutunga,
oh ya god them, toto nya upoli. Anathima chomlegezo golol Katika game, funga tu gol Atumaliza kimchezo kai gol
Kirima, kirima
Anda kirima
Baby kirima Kisima, kisima
Anda kirima
Na ingia kisima Nizame mpaka chini
oh.
Ebo, yeni katotoka chafu kama bata Minakafanya ndafu na kanata
Salamu zende kwa wanjara Doni masha kitasa kwenye bunge Wambie simba kacharara Anataka msambwanda kwa buku jera
Ijwi rya Amerika ikigano dususuruke Dushoreje dususuruke uyu munsi Ku butumwa bwa Shirakera Jean de Dieu Yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu Ati hello muraho neza Shirake yego turaho neza Nawe surakomeye Urakomeza utimbarizwa inyagatare mu ntara y'Uburasirazuba mu Rwanda. Ndifuza indirimbo ya Ben Rutabana imbaraga z'urukundo. Ishimishe abanzi bose. Shirakera we namwe nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane. Mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Shana Samantha Guruziri Kana Rua El Munani Davi Gustave Uzima Iruza Batenguha Na Urujiri Mamba